Mpatho telo ngiyathobeka Ngingeke ngidli isikhathi kuningi esukuma nakho Kubani bakithi ngiyabingelela Ngingazikhohlwa nami Ngiyalithokozela ithuba lokuthi ngime phambi kwenu ngengiphawule nami Uyintokozo kimi ukunibonani bahle kanje futhi nibumile ngezinkani Elami lithi ayekwe lento yoma vakashelana ngoba umuntu wajwayela kasami Ayekwe lento yoma vakashelana ngoba umuntu wajwayela kasami Ayekwe lento yoma vakashelana Ashile sengaze kunumele ukudla manje ngephutha umuntu afike ngesulukese likhulukazi ukuzibhatha uvela ubona ukuthi nakubolo uvalelisile wathi ngeke asabuya yawushintsha ke manje umthetho wokuvakasha awusuka lapho kini ungaphathi lutho ushiye ngisho isikhwama esingenakho sokuthenga Uzohamba nako mawusuhamba akusali lutho la esingakuboni mele senze shock yatholakala lento yoma vakashelana ngoba umuntu wajwayela kasami ayekwe lento yoma vakashelana ngoba umuntu wajwayela kasami ayekwe lento yoma vakashelana ayekwe lento Ukufala igazi ungakathandi Sisuka siphophe isimo Uthe ezinye izinto ushaye ngathi awuyiboni I-social media noma ithani inhliziyo UCalifornia yakho bakubeke emehlweni kuthi uyibambe Ubani ofona ngalesi khathi usuka ngithole kahle Mawukade uphumile-ke mfethu kuzoke kumele uchaze Uthi uphuma phi ngalesi khathi ubuhamba nobani Elami lithi ayekwe lento yoma Vakashelana ngoba umuntu wajwayela kasami Ayekwe lento yoma Vakashelana ngoba umuntu wajwayela kasami Ayekwe lento yoma Vakashelana